mean I'm only 24. Mr. One with stats. Why Jesus?
Sound profession.
Young Billy.
Drums on the beat.
I got it. Kekapu ya tini sinkwao ni vele fatafule Kende mahaso ni vataule Inakwe ya luvataule Siyala wenda ya vata mahule Na ninyandile nizwa kwa hule Neni vinaso kwa nduku isi provide Teni yezi ya lezi divide Leke kufite si divide Namba mingana kikuwa mai Amikolo angivu kubai Vana kwa lapa vapila highlight
Neneno
Kazimwe ya inye Wena weta Jeremiah, the manager, Mulobes District Music.